Genie X Double Six.
Napendo never go fast, napendo never go slow. Unafanya na focus, nipate taki moko. Magomvi usi broadcast, itakuwa choko choko. Achana na my conscious, kwa kupitia kushoto. I say you put a body on me, utamu ka chocolate. Your figure ka number 8. You got me feeling like a Florida moon. Nikufananishe na nani? Unataka nkupe kitu gani? Usinipandishe maruhani. Are you gonna do it for the money?
Baby, I'll make them jealous, yo. Make them jealous. Wasa tu penda wafumbe macho, wafumbe ma. Baby, yo, uwawe. Katika uwawe. Nipe matu wawe. Baby, yo, uwawe. Baby, yo, uwawe. Katika uwawe. Nime ma uwawe. Nipe kito kutu wawe.
Sema ana penda kunyona na black. Domana mabisho na matozi hawatak. Akicheka ananifanya na stack. Mtoto kani na kana tamak. Afu sijuagi umenipandini unanipanda juu. Unanipose wengine ni blanda tu. Hata kama weni mchafu na kupamba tu. Hawajui jinsi gani unanibamba boo. I say you put a body on me, utamu ka chocolate. Your figure ka number 8. You got me feeling like a Florida. Kanichezesha zanku kibaku baku. Kosha kunaku usiju kani dampu na mafiga matatu. We like bantu, bro yangu chonde usicheze upatu. Yeah.
Baby, yo, make them jealous, yo. Make them jealous. Wasa tupenda wafumbe macho, wafumbe ma. Baby, yo, uwawe. Katika uwawe. Nipe matu wawe. Baby, yo, uwawe. Baby, yo, uwawe. Katika uwawe. Ina ma uwawe. Nipe kitu kutu wawe. Ntoto totoli na mwita kigoli. Nimefoma time moli. Jinsi alivyo silali. Baby, oh, make them jealous, oh. Make them jealous. Wasa tupenda wafumbe macho, wafumbe ma. Baby, oh.